miss you once again. Hey, yeah, yeah, yeah.
Jimmy,
we kind of want to come back. Means I am going to win this. Oh, my queen. You see, some way, no way. That can be a talent with you, man. You're nice and girl, and you're on the night that can be yours. You see, some way, no way. That can be a talent with you, man. You're nice and girl, and you're on the night that can be yours. Change kieta wenga hii na live in the kame ya kalondu na nice ya ngela nyone no na in the kame yonziyo ona na yes yeta wenga hii vina ne wanda kame ya kalondu na nice ya ngela nyone no na in the kame yonziyo na ni yumena na kame ya kalondu yumena ni nice ya ngela nyone ngo na in the kame yonziyo ni yumena na kame ya kalondu yumena. The nice young girl and you're no night that come here, you see you. Hey,
you better. That come here, I can't do you.
Na.
And yeah, you talk my name. I got the way, no more second.
That come here. Matenda ivo na bakame ya siane nguvoa bakame imbia numunde ni yumena bakame ya kalondwe yumena jenisi angela nione ngona inda kame yonziyo. Hey,
ni yumena bakame ya kalondwe yumena
bakame uvosyo
ya ito mena nikaila mwelo wasi
ole wao walio kucheka. Walio kucheka walisema hautatona
nikaeka ile mwasema
itisi kusina nakame miu ya mesuma kwa mamukela nione kwa kia kutai kwa mana esili lethi na kondo wito ana tuose kendo miu ya mesuma kwa mamukela nione kwa kia kutai kwa mana esili lethi na mwinge kenda na tuose dhayo ni yumena na kame ya kalondwe yumena jenisi angela nione ngona inda kame yonziyo. Hey,
ni yumena na kame ya kalondwe yumena
na kame
na kia ito mana nikaila mwendo wose kendo
aini asia
ni yumena na kame ya kalondwe yumena
ni yumena
na kia ito mana nikaila mwendo wose dhayo.
Da kame akalondu noyo ye atae chechi kwito. Hey,
Kame akalo,
wando amikosi.